ololayaashoodii ugu dambeeyey ee doorashada waxay isku weydaarsadeen hadallo aflagaada ah iyo weeraro ay ku qaadeen siyaasadooda iyo kartida ay ummad ku hogaamin karaan. Haris, oo ah murashaxa xisbiga dimuqraadiga, ayaa jeedisay hadal loogu yeeray gunaanadka ololaheeda. Khudbad ayay fiidnimadii talaadada ka jeedisay meel ku dhow aqalka cad ee magaalada Washington, halka Donald Trump uu olole ku qabtay gobolka Pennsylvania, mid ka mid ah 7 gobol ee ay labada dhinac sida weyn ugu baratami doonaan, kuwaas oo cidda ku guuleysata u noqonaya furaha go'aaminta guusha doorashada. Tartanka aadka la isugu dhow yahay. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlay dhaqaalaha iyo socdaalka, isaga oo ka hadlayay beerta Madison Square ee xudunta u ah magaalada New York.
Are you better off now than you were 4 years ago?
Wuxuu yidhi, hadda miyaad ka fiican tihiin halkii aad joogteen 4 sannadood ka hor?
Kamala Harris has shattered our middle class. After years of building up foreign nations.
Kamala Harris waxa ay burburisay dabeeqadii dhexe. Kadib sannado badan oo aan dhisaynay, buu yidhi, dalal shisheeye, difaacaynay xuduudo shisheeye, oo aan ilaalinaynay dhul shisheeye, waxaan ugu dambeyntii u soconnaa inaan dhisno dalkeenna, difaacno xuduudaheenna, iyo ilaalinta muwaadiniinteenna.
America first.
America ayaa mudnaanta ugu horeysa noole, ayuu yidhi Donald Trump. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa iyana ololaheeda ku qabatay magaalada Washington, meel ku dhow aqalka cad oo ah guriga mustaqbalka ee mid ka mid ah tartamayaasha madaxweynaha ee hadda baratamaya. Harris waxay soo bandhigtay aragtiyada gaarka ah ee Mareykanka iyada oo raadinaysa inay ka duwanaato Donald Trump.
It is time for a new generation of leadership in America.
Waxaa waxa la joogaa waqtigii jiilka cusub ee hoggaaminta Mareykanka uu lahaan lahaa.
It is time to turn the page on the drama and the conflict.
Waxaa la joogaa waqtigii aan xiri lahayn bogga khilaafka iyo mala'awalka. Waxaa la joogaa waqtigii aan hoos u dhigi lahayn qiimaha cuntada qotol daruuriga ee aan dukaamada ka iibsano. Waqtigii aan jaan goyn lahayn qiimaha insulinta dadka sokorta qaba ay adeegsadaan, iyo qiimaha ay jeedkooda dadka Mareykanka ka bixiyaan ee dawooyinka, ayay tiri Kamala Harris. Harris waxay ballan qaaday haddii la doorto inay ka shaqayn doonto sidii nolosha dadka Mareykanka ay u horumari lahayd, iyadoo ku eedeysa Donald Trump inuu yahay mid diiradda saaraya naftiisa oo keliya. Raybaaris lagu sameeyey dadka Mareykanka ayaa muujinaysa in Harris iyo Trump ay aad isugu dhow yihiin, laakiin guushoodu ay ku xiran tahay qaar ka mid ah gobollada muhiimka u ah doorashada ee Mareykanka. Ku dhawaad 9.4 milyan oo qof oo Mareykan ayaa horey u sii codeeyay iyagoo tagay goobaha codbixinta ama ku diray codkooda boostaha ka hor maalinta doorashada rasmiga ah ee talaadada soo socota. In ka badan 155 milyan oo qof ayaa codeeyay doorashada 2020. Dhinaca ololaha, Harris iyo Trump waxay isweydaarsadeen aflagaado. Trump waxa uu Harris ku tilmaamay qof caqli hooseysa oo la mid a boombalayaasha ay caruurtu ku cayaaraan. Harris ayaa ku tilmaantay Donald Trump qof ciil qaba, cunsuri ah, oo aan dani ugu jirin shicibka Mareykanka inuu mar kale hogaamiyo.